Kaniba.
King Kaka. Mr. Wazoo.
I don't want nobody.
Nobody else but you.
I don't want nobody.
Basi kama ni kupatwa, nimepatwa mimi.
True.
Sijiwezi na jikongo jatete. Kwa kusija kurupuka, tena na kwa minyo. Na wakika kukuvisha peti, usiruhusu nicheke. Yeah. Jepo mingine nafanya kwa kuigiza, mapenzi ya kule. Unimisi unizoe, tugandane. Hata kuruka ruka nimesha maliza. Mapungufu yangu unibebe, uwe mwepesi kunisame, tusiachane.
I don't want nobody
else but you.
I don't want nobody.
Okay, King Kaka. Nimepata wife, nimepata good thing. Leta kidole ya pete, umepata new bling. Mapenzi na flow vile missing. Itaniwasha sana ukigo missing. Safi, unataka diamonds au platinums au. Unataka gold au silver au. Unataka utulivu na sifa, ouch. Bado nikikuona mimi shiva. Through sickness, mama through health. Na kwa msoto mama still help. Simu yangu ni yako, siwezi kosa kushika. Na kizedi kibotu naingia Costa Rica. Mola tulinde wasitukosanisha. Ukikosa hudi au takosa tisha. Beba Louis, beba Njomo J-Bag. Sikusumbui, labda usumbuliwe na jet lag. Ukinipenda leo, kesho mini payback. Na nakupa live, sio mambo ya playback. Sasa watoto ngapi mama utabeba? Ongeza utamu za kibongo flavor. Trust
issues.
Tuko salama sana. Na tukikosa ma tutangangana
sana.
Tukikosa kabisa tutomba kwa mama
sana.
Ndiyo maana weni wa maana.
Japo mengine nafanya kwa kuigiza.
Just acting ma.
Mapenzi ya kule.
True.
Unimisi unizoe, tugandane. Karuka nimesha maliza. Yangu ni bebe, uwe mwepesi kunisame, tusiachaneo.
I don't want nobody, I don't want.
Hey,
I don't want nobody.
Nobody else but you. We're destined together, mami. Hakuna mwingine nataka. Kubwa.
Comic slicer.